Inga mami hoodie.
He mehi nui. He mehi aroha ki a koutou.
Mai e te kora o Point England.
Ai ranga ai te kau papa o te wā.
Ane he whakatauki he tautoko taku mehi.
Nā te mana e kai i te mataranga no nā te ao.
Nō reira tēnā koutou katoa.